Light cannot exist without darkness. Light. Light is a symbol of forgiveness. Mental illumination. Mavuka ekuseni ngizokukhanyisela uthole ithuba lokuziphilela le mpilo enzima kodwa qhubeka kumele usicabangele ikusasa lakho ukukhanya kuletha imfudumali mina ngizama iplanning for imali bangithathele phansi bangenza isnai ngasinakela ingcwadi ngaphuza amanzi a cup of water is heaven I was born to bring wealth like a mother everyone deserves my presence even a night rider a feel of security keeping vampires away it has written like a nice album my force resembles a new day Don't get close to me if you value your life Been around before the human race All I can see about the universe is that it's connected like chains I don't do this for you, I'm just there But in your perspective, I'm a need You often say
Mangvuke ekuseni Uyangikhanyisela Siyakhula izitshalo Imvula iyanisela Igezo kuphansi Uthando alipheli
Ubomnyama kungikhumbuza ukukhanya Abangazi bangibonisa umona Hlala phansi awuyeke umsindo Ukhala ngani ngaze zenze umlindo
Oya 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 oya
Light Light cannot exist without darkness Light, light is a symbol of forgiveness, mental illumination. Mavuka ekuseni ngizokukhanyisela uthole ithuba lokuziphilela le mpilo enzima kodwa qhubeka kumele usicabangele ikusasa lakho ukukhanya kuletha imfudumali mina ngizama iplanning for imali bangithathele phansi bangenza isnai ngasinakela ingcwadi ngaphuza amanzi iviki lesithathu ngesikoleni manje mfana ngifunda iprogramming ngigibele iteksi ejos ngehle bramra kufuneka ube nenhlonipho njengasemsamo ngisifundisile ukusikhuza ufuna iqiniso buza buka amafu amnyama ezulu uzolala kamnandi namhlanje ngoba
ngiyazi uyangikhanyisela
ziyakhula izitshalo
imvula iyanisela
igezo kupha
Uthando alipheli
Ubomnyama kungikhumbuza ukukhanya Abangazi bangibonisa umona Hlala phansi awuyeke umsindo Ukhala ngani ngaze zenze umlindo Prophet
Let's make it mine less than 10 seconds
Amaramito gane. Just think with really what is it like just
nah, nah. Word, after one English. after one period that yeah. For me now I kind of forget the line after one period that it's like it's because I'm trying to remember it it's gonna back out of my head just because I'm trying to remember it I want to say like it's better to like write the same time
I may remember dog I'm a real member of memory
like you oh shit